Oh, hallelujah. Shuka hapa tafadhali. Ukaotetee wana wako Jehova.
Shuka hapa.
Mfame, shuka baba, shuka nisi, unitete.
Shuka mfame, shuka baba, shuka nisi, unitete.
Shuka baba, shuka baba, unitete. Shuka baba, shuka baba.
Makwazo ya mezidi shuka baba, kukataliwa nako, hey, Jehova Mungu wangu, shuka baba, niandalie njia, shuka baba,
shuka baba.
Mitego kila pande, mimi na wino. Mishale ndiyo hiyo, naelekezewa. Hata bila huru, mashimo ya chini. Niliwakosea nini, shuka baba, hey.
Shuka baba, shuka baba, unitete. Shuka baba, shuka baba, unitete.
Oh, Jehova Mungu mkuu, shuka na ukaotete wana wangu. Tutetee Jehova. Usipo tutetea Jehova, ni nani atakaye tutetea? Ni wewe tu ndiye kimbilio letu.
Masomo yangu wameharibu, amani yangu imetoweka, baraka zangu wamenipokonya, na bado wapo wataka kuniua.
Shuka baba, shuka baba, unitete. Shuka baba, shuka baba, unitete.
Unitete kazini kwangu, nyumbani kwangu, kwa jamii yangu. Mateso, 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 ugomvi, vita, vurugu baba.
Shuka baba, shuka baba, unitete. Shuka baba, shuka baba, unitete.
Tutetee Jehova Mungu mkuu. Usipo tutetea Jehova, ni nani atakaye tutetee? Ni wewe tu ndiye kimbilio letu. Kama jinsi ulivyotetea wana wa Israeli mfano, shuka na ukatutetee. Shuka hata kwa moto wako mtakatifu, o Jehova.
Waangalie watoto, shuka hapa. Tazama wajane, shuka hapa. Mayatima, shida nyingi, shuka mfano, uwatete.
Shuka baba, shuka baba, unitete. Shuka baba, shuka baba,
waangalie watoto Jehova. Watazame wajane, mayatima Jehova, shida nyingi Jehova. Oh, haleluya, mayatima shida nyingi, mavazi hamna, vyakula hamna. Mateso kila pande o Jehova. Hawana pa kukimbilia o Jehova, mfalme Mungu mkuu wa Israeli. Tazama jinsi wanavyokataliwa kote kote. Unabandikwa majina kote kote o Jehova.